Kezibay. Baby mapenzi yananichanganya mi, ila siwezi mi kuacha sijachanganyikiwa mi. Baby moyo nimekupa, mapenzi nishakupatia. Baby moyo nimekupa, mapenzi nishakupatia. How can do baby kuwa mimi moyo ninakupenda. Darling baby my heart, usiniache bado nakupenda. How can do baby kuwa mimi moyo ninakupenda. Darling baby my heart, usiniache bado nakupenda. I promise you I never leave you. 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 Nitakujulisha kwa wazazi ili wakujue. Nitakuburudisha kwa mavazi ili wenzangu wakujue. Baby moyo nimekupa, mapenzi nishakupatia. Baby moyo nimekupa, mapenzi nishakupatia. I can do baby kuwa mimi moyo ninakupenda. Darling baby my heart, usiniache bado nakupenda. How can do baby kuwa mimi moyo ninakupenda. Darling baby my heart, usiniache bado nakupenda. I promise you I never leave you. I promise you I never leave you. I promise you I never leave you. I promise you I never leave you.